Download kupitia pdjtv.com.
Sikiliza mchumba, nakupenda mchumba. Siku kama sielewi, utavaa mitumba. Nimepanga kachumba, sijapanga mjumba. Bado sijapata mavumba ya kujenga lijumba. Asa mabebe, angalia. Acha mapepe, hii dunia. Mina suku makete na kutafutia. Nikipata nilete, tatumia. Mapezi nikicha, ni mzuka. Santemo ya napanda fika na kushuka. Usije nikata, kantupa. Kama shida pesa, nta zitafuta. Oh bebe, oh bebe, oh bebe, oh bebe, oh bebe.
Asafi kabisa. Tulia. Sikiliza mchumba, nakupenda mchumba. Siku kama sielewi, tunavaa mitumba. Nimepanga kachumba, sijapanga mjumba. Bado sijapata mavumba ya kujenga lijumba. Asa mapepe, angalia. Acha mapepe, hii dunia. Nasukuma kete na kutafutia. Nikipata nilete, tunatumia.
Mapenzi nikicha, ni mzuka. Santemo ya napanda fika na kushuka. Usije nikata, kantupa. Kama shida pesa, nta zitafuta. Oh bebe, 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 oh bebe. We'll be right back.